Anavyo nitazama nishadata Katika ibahari nishashusha nanga Kana magimpo gimpo Na kako simpo simpo Napenda yake maringo ringo Mauno adina mwanga wino Utamtam ninalamba Kwenye filamu nitemwamba Pilao, inataka macho kokoto mpaka wananitamwanga Marohani yamesha nipanda Kibau bau, kwenye vita nite kamanda Kimau mau, nipeza kuzileza kichina china Mporo mopo wa swingi ni ya kwa mia Funga mlango nimesha ingia Ule pole kine kwa kia
Jesingiama na kuwaza na kolea tukinoma noma unanikaza
mkunzi wanje niwe kirumara gumiru hande sinzo kubabaza oh yeah 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 baby trust me unani drive me crazy baby touch me hold me tight and kiss me
tonya tonya uchaza ndondo Boda kwa boda tunagaza mwendo Niko tayari kwenda Guantanamo Adroa, Tagush, nipe mdo
Oh yeah, oh yeah